like a boss.
Nani mana, mana, tipsy G. Spoiler 4-3, tuko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha. Ziwa tupisha rada. Cheki lugala tupienga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dafu na ena band na jakam. Sasa unangushia champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Nikianza kijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote si unajua spoiler ndo papa wa poa. Kila rima wanalia sindo wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama ni luku napiga diriba fresh. Na kijo kwa pori nimejipin ma Benz. Na kakani ka browns kinazima nika test. Na kama hakuna kwila is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha.
Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Like a boss.